straight out.
Wabuka shani wechi bebe chandi Safa bie
Bantu kane Kada na kumwene baby Na furuka maromansi Kutichawa ma watu maboka viewansi Sana iwe chumina kwa selfie Nchindisha kwa mudi
Push up.com.